Mukaufu okulwanyisa obwavu n'ebbula ly'emirimu mu bavubuka abaddukanya essomero lya gavumenti ya Sapporo Kaggwa Secondary School e Mukono batandise okusomesa abayizi bonna ebyobulimi n'obulunzi. Omukulu w'essomero lino wa Dimba Deogracius Mugwanya agamba nti enteekateeka eno yakuyamba abayizi okufuna obukugu obuyinza okubasobozesa okuba ku bye beekolera ng'ate bwe basoma.
Twagala abaana babere n'obwagazi eri okweyimirizaawo, basobole okulima emmere gye balya ate bagifunemu ejjamba libayamba ate okwetuusaako ebirala. Kale nno omwana abeerenga ne bwankubadde asomye bwa yinginiya naye ng'alinako w'alimira wajja emmere ate n'akasente nga kweyongerako. Kale twagadde nnyo babeere ne attitude eyagala obulimi n'obulunzi.
Bwe gabadde.